Chasey Canics, the Bluetooth. Hey,
bit louder, the call.
Letinga na pita na lifenga mafimu meso yabo ene basulile
mama wewe
ibale chitatinga na fike pobe minine kusela po nombalelo balenji tenfu
aiha
bala tota na mama wewe bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenji tenfu
aiha
bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she iban kumbwila patali iban buena fya patali ina wine baletila ande angalilo kutali iban kumbwila patali iban buena fya patali ina wine baletila ande angalilo kutali ina wine pano Shabu inga tau kwete dunguwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyonse fiali fye wino Kanshi kwa litikongo ayayaya Nifwe aba fya shibata mfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe aba fya shibata mfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iwa kumbwila patali Mbwena fya patali Ina wine baletila Ande angalilo kutali Mbwena patali Mbwena fya patali Ina wine baletila Ande angalilo kutali
Ina wine pano
Entertainment.